kirie.
Never.
Nipenile kirasa, nipenile birata, nipenile mana kwenye mapishi weba. Berewe nyumanga, nyuma nipo na kubambia kibodi nipunga. Cheza luka mama, berewe na kubambia kibodi nipunga.
Ila wewe mwezio siwezi na kwambia. Inyachata umwa mapezi italia.
Asi baby, nipe baby nipe. Usiogope, nipe baby nipe. Jamani baby, nipe baby nipe. Usiogope, nipe baby nipe. We mchanganyo, nipe baby nipe. Usiogope, nipe baby nipe. Chini kwa chini, nipe baby nipe. Juu ya dari, nipe baby nipe.
Basi oh dia, wanaongea. Eti utaniacha, wanasubiria. Jamani dia, wanaongea. Eti utaniacha, mesha pia.
Niko nyuma na kurinda mama. Na waona, na waona. Na chunga wasiku chunge mana. Na waona, na waona.
Judi rafu na waona. Bini demba na waona.
Bila wewe mwenzio siwezi na kwambia. Inachata umwa mapezi italia.
Si baby, nipe baby nipe. Usiogope, nipe baby nipe. Jamani baby, nipe baby nipe. Usiogope, nipe baby nipe. We mchanganyo, nipe baby nipe. Usiogope, nipe baby nipe. Chini kwa chini, nipe baby nipe. Juu ya dari, nipe baby nipe.
Tiny Demba Ba Ana kusalimia kwa chobe delefa mkoa. We Tanzania. Ah Yadam
G G
Saidi banga watira. Mbani hota watira. Hidi mwango watira. Neva mabara. Ah Ah Fanya yako.